wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaali iyo magaalada Baydhabo ka bilowday qiimeynta manhajka fasalka 12-aad ee dugsiyada sare waliba manhajkaasi la darsiyay iskuulo dhowr ah oo ka mid ah iskuulka Cabdalla Deerowa kurentiya waliba goobta ku hadalay gudoomiye ku xigeenka gabdho iskuulka Cabdalla Deero Maana Maxamed Nura iyo waliba ku hadalay baahida iyo aan qabeen manhajka cusub oo dhawaan hasaartii wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya
waa wal una filadaanigu goobna sugaanigu maalin maalintii dambe beegan isheegani waa wasaaradda hadareerta agaasimaha hadareerta sila lahay geeg ilaahay in suurto gali si mahad shukr leh ini buugti galantaan ha galaan madib buugtinana si maya kiiga buugti ini lanka dhadheer buugti adanka weelna haano adka may leeray is ka farbarada socod ka fatiiga soomaad meel wal ku raasan naga neel fade buugtu xafidaada aan baahanyin juhdi badan la ha giri hanta badan ha ka bati beeso oo beeso adag ay yalaha kagaad ima beeso nugloodun unka dhagdaanon hadmal ha kagaadna taasna wali lanka talagala ila fiyujir kutumun dufadada taka baadda Cabdalla Deero buugtahan ardayba ni saaid sana sanadu sanadki kadambay wala saaida haye ini wala ilaha kakurdi haangna bilawni haadhan yarra jayan isigna wali basin rajayan ini isig naga tangani kufaida isidi ew mayla eray iso toob taegna haka gali wal barashidi yona lama laab ilaha siin kuwela isin wali basin arnay mahad santi madaxdin anka sarayt isig akiigdan yedi yedag mahad santi
Hani Mustafa Hassan oo kumide hulwadinada wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha walbarashada degmada Baydhabo Yuusuf Idriis iyo ku warbiya qaybinta manhajka ee dugsiga sare ee fasalka 12-aad ee Dirsiya
Mayba bilaawnay qaybinta manhajka gaar ahaan fasalka 12-aad ama Form 4 iskuulada aan tir galnay oo siyaani ma haytay ilaa 12 iskuul oo kumid ee 12 iskuulna may buu iskuulada oo publicada private mahayna waayo iskuulada publicada ee mayba dhigadaan ciyaalan oboodna waalidintii buugtaas intii oo gadaan waay sanadkii 2020 koodi wayba dhimay primary la secondary dhimni laakiin sanadku mayba biyahayne form 4 galaaska 12-aad
wali farhad gaareeyngaha angeeg fasalka 4-aad dugsiga sare usugee 8 dugsiga kumada degmada Baydhabo iyo geeg halaan manhajka oo dhameystiran ardayda ee fasalka 4-aad dugsiga sare oo ah ardayda inquiry fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe ee sameeyti degmada Baydhabo sanadkan iyo naqada doonaan ardayda fasalada 2-aad ama fasalada 4-aad ee dugsiga sare linka saan degmada Baydhabo iyo keen ee la farhad gaareeyngaa ee waxbarashada aasaasiga ee wasaaradda waxbarashada gudub ardaykii heegole gaaday wasaaradda managada ay seen shantiyo laakiin wali siday iskuulka Cabdalla Deero shakhsi mille taana ku duwa falaataas hadii shakhsi iska dhigdo magaca gorto ardaygu hokii heega mid karza ana asa dhalan ee ka seeda wasaaradda ko gudaas boqdo ilaan dadka leen ka targale iskuulka nisin ka igdinamay waa nagas student sajaran nagas staaba dare arday kale dare doonaan ka dhigo wada ak deer lifada asharu una ku baranayo marka walaa una jeeriyan waliba in boogag doon la ilaalay aan commitment tigana nagada aan war la ku barad dareema dadaal ee juhdi anta ka deertay maamulkan aan mahadnagaan qaabkiisa aan hormariyaha waxbarashada iyo sida dhow ee wasaaradda waxbarashada soo shaqeeyo oo neena waliilana aan isku faa'iideystaan asan rajaan insha Allah